matati lele wen ha hamuna muholo noa adut lentse la modimo le re ho yena noa noa a arika bolela sechaba sa henu le a arika Kuba murala wetla Ore noa ha fiti samona etsa kubathu Banga le basari ba ikwala ditsebe ba etsa ho kang ha ba muthu Baba we ba molala mabaka abo We cannot do that because we have our own commitments. We don't have time. Yau bata na lili kum tau arika because we are committed. Lentela mudimu lona landa la buale noa. Ore noa a areka Kuba murala wetla Kinete ha sa tetile ho a areka Jova o ri huela nka di phofolo ka ufela e tuna le tshari u di kene ka ro areka Weta jwalo noa impa u tuela ka bonsia noa Murao Hubani Hune wina Limura Mare hamutu Limnoha Wintua la murao Jofa uri noa Ia ubate noha Liona wikene Karu arika Watuwa wanesu Hase abadile noha I can take a rua reka, the poor follow teddy mwa, teddy the garua reka, the baba tate. The parents on a, the nerisa tibu the greta joa, the neribata waliha. Imba noa yonetso la pilia bina bina, yari hakili shekili movi, kili ya kese ha. Na rabo etsa dibi ke bo di joa la di yo yo ke mo solo solo ha ke rato ale nna
yo ke mo
Ka hore re na le 4 days re make